ukugalela lo mlilo ngeparafini man. Yo. Kaloku ngoku mhlekazi wami ndiyakuva phaa kwelacala mhlekazi. Uthunyuka nayo kanjani mhlekazi? Unganimemanga phaa epatini mhlekazi. Ngena wena, ngena, ngena man, ngena, ngena man, ngena, yo, ngena wena, ngena, jepa wena, jepa, yo, danta wena, ngena, yo. Hayi, iphile chepu mhlekazi, iphile chepu mhlekazi. Hayi ye chepu, funa le mali ezi chepu. Yekuthetha amabali we chepu, uzoqhumisa intshiza we chepu. Nata undiva we chepu, izabombali we chepu. Funa le mali ezi chepu, yekuthetha amabali we chepu. Hayi, nata undiva we chepu, ngena wena, ngena, yo, ngena wena, ngena man. Ye mhlekazi wam. Hayi, ipate enkulu, ipate enkulu, ipate enkulu mhlekazi. Kuthiwa phaa ungeni ungayiphethanga ishankura mhlekazi wam. Ubangeniselana abantu, ubangeniselana abantu mhlekazi. Yho, hayi, 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 hayi. Kunini ndikukhuza, ndisithi mhlekazi wam ungafaki nje abantu, ungabafaki nje mhlekazi. Kodwa wena hayi, uyangena, 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 uyafaka, uyafaka, uyafaka mhlekazi man. Yho, hayi man, ntoni ngawe? Hayi mhlekazi, ntoni ngawe? Hayi man, ntoni mhlekazi? Ungafaki nje mhlekazi abantu epatini yabantu mhlekazi, ungaxelelwanga ukuba ubafaka. Ubafaka njani mhlekazi? Sebengenile? Hayi mhlekazi, hayi bafaki. Ngena, ngena, ngena wena, 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 ngena wena, ngena, ngena wena, ngena, ngena wena, ngena. Kaloku nawe yekugalela lo mlilo ngeparafini man. Yho. Kaloku ngoku mhlekazi wami ndiyakuva phaa kwelacala mhlekazi. Uthunyuka nayo kanjani mhlekazi? Unganimemanga phaa epatini mhlekazi. Ngena wena, ngena, ngena man, ngena, ngena man, ngena, yho, ngena wena, ngena, jepa wena, jepa, yho, danta wena. Hayi, iphile chepu mhlekazi, iphile chepu mhlekazi. Hayi ye chepu, funa le mali ezi chepu. Yekuthetha amabali we chepu, uzoqhumisa intshiza we chepu. Nata undiva we chepu, izabombali we chepu. Funa le mali ezi chepu, yekuthetha amabali we chepu. Hayi, nata undiva we chepu. Ngena wena, ngena, yo, ngena wena, ngena man. Ye mhlekazi wam. Hayi, ipate enkulu, ipate enkulu, ipate enkulu mhlekazi. Kuthiwa phaa ungeni ungayiphethanga ishankura mhlekazi wam. Ubangeniselana abantu, ubangeniselana abantu mhlekazi. Yho, hayi, 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 hayi. Kunini ndikukhuza, ndisithi mhlekazi wam ungafaki nje abantu, ungabafaki nje mhlekazi. Kodwa wena hayi, uyangena, 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 uyafaka, uyafaka, uyafaka mhlekazi man. Yho, hayi man, ntoni ngawe? Hayi mhlekazi, ntoni ngawe? Hayi man, ntoni mhlekazi? Ungafaki nje mhlekazi abantu epatini yabantu mhlekazi, ungaxelelwanga ukuba ubafaka. Ubafaka njani mhlekazi? Sebengenile? Hayi mhlekazi, hayi bafaki. Ngena wena, ngena, 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 ngena wena, ngena. Get out of it. Get out.